MS Music. Swabri made it.
Tupendane paka waone donge hao, tusipunguze wala liwa kwa metu wa suko meze tonge hao hao alie kula kala. Hey, penzi letu zaburi basi acha watu some, tupeane mazuri wanafiki watu kome.
Tujichimbie kaburi ili wanga wasitone, tujifunike mwambuli tusinyeshewe hata tone.
Baby si wanataka habari,
tuwape
tujiweke hadharani, watuposti kwa mitandao.
Nataka watupige picha tuweke mapozi, watufotoe watuposti kwa peji zao.
Alegria.
Hey, hadithi hadithi njo, utamu kwa lea njo, nataka nikinge kwa ndo, baby ni mwagie. Hili penzi sija download, nimefundwa na yule somo, nikufikishe kikomo, baby utulie.
Moyo wangu kibanda makuti, usiwashe moto, kama kiba utapiga saluti, nikupe katoto. Pole pole penzi usishauti, nigeuze kushoto, raha ya mwendo usivae mabuti, twende peku kampoto. Yeah,
penzi letu zaburi basi acha watu some, tupeane mazuri wanafiki watu kome.
Tujichimbie kaburi ili wanga wasitone, tujifunike mwambuli tusinyeshewe hata tone.
Baby si wanataka habari,
tuwape
tujiweke hadharani, watuposti kwa mitandao.
Nataka watupige picha tuweke mapozi, watufotoe watuposti kwa mitandao.
Amina Kadala,
Kadala.
Oh yeah.
Kadala.
Amina Kadala,
Kadala.
Oh, Amina tumpe.
Anagombanisha watu,
Kadala.
She's not fair,
Kadala.
Amina Kadala,
Kadala.
Amina tumpe.
Swabri made it.